icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyanshimishije nk'uko nabihagurukiye ko kiriya cyemezo kitagombaga gukorwa ngo bajyane ziriya mpunzi mu Rwanda. Yewe nk'uko umvuga Venuste, mbanje kukubwira ko ndi umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda nkarukuriramo, nkagira ibibazo bya jenoside nkabamba hano mu Bwongereza ko nkunda igihugu cyanjye, nkunda na guverinoma, ariko ntemera amakosa akorwa. So kiriya cyemezo ntabwo jyewe nigeze nkishimira kubera ko cyari icyemezo kibangamira uburenganzira bwa muntu kujyana impunzi zivuye ahandi mu gihugu. Igihugu cyacu kitarashobora gucyura impunzi dufite hanze, abanyarwanda bamwe bakurikirwa hanze bakicwa, abari mu gihugu basenyerwa amazu batwarwa ibyabo ntibabisubizwe. Icyo cyemezo ntabwo cyashimishije kuko jyewe icyo ndeba ni umunyarwanda ubabara nk'uko nababaye, ntashaka ko azongera kubabara. Murakoze.
Ariko Prudence Yene, wowe urareba umunyarwanda umwe ukarekundi kohereza ziriya mpunzi n'abimukira mu Rwanda, hari icyo byari kuzamara u Rwanda mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'ubusabane, kubana kw'abantu baturutse ahandi mu bindi bihugu, ukongera umuco wavuye ahandi ku wacu, no kugira ubumuntu muri rusange? Kuki ureba ikintu kimwe ntubona ibindi?
Ntabwo umuco uturuka ahandi tuzawigira kuri izo mpunzi ziturutse muri ibyo bihugu, kuko Leta y'u Rwanda ubwabo, Kagame nyakubahwa Perezida wa Repubulika, we yako bafite demokarasi ibareba ubwabo, badashaka, bafite na human n'uburenganzira bwa muntu bw'u Rwanda rwonyine, badashaka kurebera kuvuye ahandi. Sinibaza rero impamvu bashaka kugira uburenganzira bwa muntu barebeye kuri izo mpunzi, nk'aho barebe byibura ku bantu bandi batuye no mu bihugu byabo, berekana ko uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa. Nk'urugero, nk'abaturage bo muri iki gihugu cy'Ubwongereza cy'inshuti y'u Rwanda, ubona ko uburenganzira bw'abantu bwubahirizwa. Warabirebye ejo bundi uriya mu minisitiri wagiye kwifotozanya n'abariya bategetsi b'u Rwanda ngo barubakire impunzi, ejo bundi avuze ko amagambo yavuze arwanya abantu bakora imyigaragambyo bavugira Palestina, amagambo yavuze ari amwe mu yamukuye ku butegetsi. So hari ibindi bintu abanyarwanda, guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda bagombye kwigiraho bitari byo kuzana impunzi. Ubwacu bavuga ko mu gihugu dufite abaturage benshi. Sinibaza hari amagambo nyakubahwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yigeze kuvuga, avuga ko izo mpunzi ngo zizaza zikaza ngo zizanye amajyambere, zaba zikaza zigakora bazigakora training. Sinibaza impamvu bataha inyigisho ngo bashake n'amafaranga, baha inyigisho abanyarwanda batuye mu gihugu aho kurindira impunzi ngo zizaze kubaka igihugu. Hari abanyamahanga benshi baza gutura mu gihugu batari impunzi, bakaza bakubaka igihugu, bakaza bakazana amajyambere. Therefore natwe abanyarwanda turi hanze biturwanya kubera ko tuvuga ibitagenda, nibareke tujye kubaka igihugu cyacu batarindiriye impunzi zizanywe tutazi aho zivuye.
Prudence, siwe durambwira yuko uri umunyarwanda ukunda u Rwanda ariko utifuza yuko izo mpunzi zitajya mu Rwanda. Abo bimukira warababonye, bamwe mwahuriye aho ngaho ku rukiko rw'ikirenga ndetse no ku zindi nkiko zagiye zisuzuma kino kibazo, cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga bacyakireye bate?
Babyishimiye cyane kuko abo ngabo uvuga ahubwo giye nagiye no mu myigaragambyo twigaragambya kugira ngo batazabazana mu Rwanda. Abantu bahungiye hano bashaka kuba muri iki gihugu, ntabwo bahungiye ntabwo bashakaga kugira ngo baze mu Rwanda. Iyo bashaka guhungira mu Rwanda baba baragiye mu Rwanda, ntabwo baba baraje hano.
Abantu bakumva muri kando kanya, hari bamwe bari bukumve n'abatari bukumve, bamwe bari buguhe izina, hari na bamwe bashobora gucikwa bakakwita banga mwabo. Ababivuga batyo wabasubiza iki?
Ababivuga batyo jyewe nemera uburenganzira bw'umuntu uko ashobora kumva kuvuga ibyo atekereza. Jyewe rero nkunda abacu kuko ikintu cyose kitazaha uburenganzira umunyarwanda hariho hose nzakirwanya. Icyo kintu nacyo bagomba kukimenya yuko kuhora ucana umuriro mu bantu wangisha abandi abantu nacyo ntabwo tubishaka. Nkunda abanyarwanda, nzabarwanira aho bazava bakagera. Nta bwoko ndeba, umunyarwanda wese agomba kugira amahoro.
Prudence Siwod uyobora umuryango Pakshe uharanira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
murakoze cyane namwe Venusi kuntumira.